baby songa kando. Asha nyamba leo taikata adi chini chini downtown. Baby girl tole hivi hivi chumata mako loaded. Biki viti cheki yengse kikaruta. Kani denda napenda denda fine. Denda ukicheki na move with the vibe with the denda baby doll ina bounce iki wine. Denda ikisonga ina songa ina rewind. Kani denda napenda denda fine. Denda ukicheki na move with the vibe with the denda baby doll ina bounce iki wine. Denda ikisonga ina songa ina rewind. Left right vini na songa na tempo. Bend down pose gala wine gala babo. Iyo denda yako ni kaiko na mambo. Inanita ita skubi songa kando. Asha nyamba leo taikata adi chini chini downtown. Baby girl tole hivi hivi chumata mako loaded. Biggie fiti cheki yengs cheki girl uta cheesy cheesy. Hii agenda ni juu ya denda. Denda ya Steph nekesa Lisa na Brenda. Na mashumpal wote ni ma big booty benda. Ma big 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 booty benda. Kani denda napenda denda fine. Denda ukicheki na move with the vibe. Denda baby doll ina bounce iki wine. Denda ikisonga ina songa ina rewind. Kani denda napenda denda fine. Denda ukicheki na move with the vibe. Denda baby doll ina bounce iki wine. Denda ikisonga ina songa ina rewind. Oh girl have mercy. Nimecheki denda fasting niki stepping. Niko like nana na ipati mistoki. Nikitoka natoka na mashori ka 40. Na mambeko wame daddy Mr. Bossy. Zimeshika sana tuende home mama hosi. Dr. Ranskubi amesema no dosing. Ni madoze over here nimesema no dosing. Kani denda napenda denda fine. Denda ukicheki na move with the vibe. Denda baby doll ina bounce iki wine. Denda ikisonga ina songa ina rewind. Kani denda napenda denda fine. Denda ukicheki na move with the vibe. Denda baby doll ina bounce iki wine. Denda ikisonga ina songa ina rewind.